buzima orina jereranwa umutima urabizi umunwa wanje urabihamya sirika jo gukunda bisanzwe kuba ngufite numva narahiriwe kwiyuhubirisha amaso ay'umutima bona cyane nje nikwiyo nkubuze gato mbona umumaro wo kuba ngufite
Arabi guhe